aha Jesus dị ukwuu. Amen. I chewooro ndị gị echiche ọma, zi anyị nsọpụta gị, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị Nna. I chewooro ndị gị echiche ọma, wezi anyị nzọpụta gị Chineke, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị Chineke. I chewooro ndị gị echiche ọma, zi anyị nzọpụta gị, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị Nna. M chewooro ndị gị echiche ọma, wezi anyị nzọpụta gị Chimo, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị Chineke. I chewooro ndị gị echiche ọma, wezi anyị nzọpụta gị Chineke, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị. I chewooro ndị gị echiche ọma, wezi anyị eziokwu gị Chineke, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị Chineke. I chewooro ndị gị echiche ọma, zi anyị nzọpụta gị Chineke, ka e wee si n'ọnwụ baa na ndụ. Ekele dịrị gị. Amen. Amen. Igosiwo anyị n'ịdị ebube Chineke mo onye ọma, igosiwo anyị n'ịmara mma na rekele onye ọma. Igosiwo anyị n'ịdị ebube Chineke mo onye ọma, igosiwo anyị n'ịmara mma na rekele onye mmeri. Igosiwo anyị n'ịdị ebube Chineke mo onye ọma, igosiwo anyị n'ịdị n'ukwu na rekele onye ọma. Igosiwo anyị n'ịdị ebube Chineke mo onye ọma, igosiwo anyị n'ịmara mma na rekele onye ọma. Ezi Chineke mo, ịdị mma Chineke mo, ịdị mma Chineke ndị nsọ, ịdị mma Chineke mo, ịdị mma Amaokwu ezuru ike, ịdị mma Chineke mo, ịdị mma Olu mekele gị yo, ịdị mma Chineke mo, ịdị mma Chineke nzukọ Kraịst, ịdị mma Chineke mo, ịdị mma Igosiwo anyị n'ịdị ebube na rekele onye ọma. Igosiwo anyị n'ịmara mma na rotuto onye ọma. Igosiwo anyị n'ibu Chukwu ibo tuto onye ọma. Igosiwo anyị n'ịmara mma na rekele onye ọma. Ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ibu Chukwu onye na-adịghị arapụ ndị ya. Ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ọ bụ Chukwu onye na-adịghị agbanwe, ọ bụ Chukwu nke na-adịghị agbanwe. Ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ibu Chukwu nke nzukọ Kraịst, ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, 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 ibu Chukwu onye na-adịghị echefu okwu ya. Ibu Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ọ bụ Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ọ bụ Chukwu nke na-adịghị agbanwe, ibu Chukwu onye na-adịghị agbanwe, ọ bụ Chukwu nke na-adịghị agbanwe. Onye nwe nọrọ Ma nke gị. Ọdụm bụ Juda, Almighty Lord, King of Kings, my Lord, we believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Ọdụm bụ Juda, Almighty Lord, King of Kings, my Lord, I believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Ọdụm bụ Juda, Almighty Lord, King of Kings, my Lord, we believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Ọdụm bụ Juda, Almighty Lord, King of Kings, my Lord, we believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Almighty Lord, Chindin song, King of Kings, my Lord, we believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Almighty Lord, Jesus conquer Christ, Almighty Lord, my Lord, we believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Ọdụm bụ Juda, Almighty Lord, King of Kings, my Lord, I believe in you, for you are the Lord that changeth not, oh my faith, we never ever shake in you. Ọdụm bụ Juda, Almighty Lord, King of kings, my Lord, I believe in you, for you are the Lord that changeth not. Oh, my faith we never ever shake in you. Kaha Jesus Duku. Amen. Kaha Jesus Duku. Onye wine or Eden's call Christ in the Ebedi Chiche.